Salute Cuba. Ekiseera kituuka eby'ekiyaaye nako zembadde bw'omu okumala akabanga kati mpulira ngonze ebiseera by'empewo bibadde ngawo nga sirina na kyentya naye kati mpulira ntidde enkuba eneetera okutonya najjawa anafulumiza epipa n'ennembeka mazzi n'olwekyo akakisa bwe kabaawo kanfuna owange nkimale Nina, but I may want to say me to my moon, Yanni Mundura. But now, gay, you know, hey, and you have your nana cigar, you know, Kumura Makanzu, olwa nalabika tya mu fitting yenga njogedde nnyo bambi I'm addicted to you twala munange toninza you've got the chance ebintu byalabu byetaagamu okwesula eddala muno nomwagala n'obalaga ku sente n'obalumya kati labayo bwe mpunze ninange emmesengeri kamasu wabula kyenzudde switi mutimu labika ng'eyannunze eno silaavu tususeewo tufuuse kyerolerwa bweraba abantu bwe bakuŋŋaanye mubaze kulaba baana beeyagala kyokka nga waŋŋambe bwino bye balaba ebingi it's a beginning mabebya musori bye waŋŋambye okusirikira ate byogedde tulaba enkunziza eno yenkuko yange mwenekwekanga Mukasera kali, ketubanga bebuzeko, ngambanga twebase.